Piga lini piga ngenga mdomo si wako. Nisha shinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minonge na baba you can never stop. Ndaye ndo kanipandisha wezi kunidrop. When I do mana naongea na gojo. Analo panga wezi pinga you never know. No. Akisema sawa lazima follow. Analo panga wezi pinga never know. No. Ndo mana sometimes think about my life. Nishapitia msoto, soto, chocho pa chocho. Chocho ndo mana sometimes.